ngicelanga kakhulu FaceTime ngiphetha amasupa ayisabakhuthuza sendleleni uzwele umfuko balimele sabathunuka sengithanda ngiphetha amasupa ayikhiphe isithathu sehamba manje faka iboot sengithanda ngicelanga kakhulu FaceTime ngiphetha amasupa ayisabakhuthuza sendleleni uzwele umfuko balimele sabathunuka sengithanda ngiphetha amasupa.
Super, I saw a cutie. Sent the lens, so I'm full.
balimelisa bathunuka. Sometimes better